Captain Ginger Music.
It's a touch, bro.
Olugendo lukufuno mwagalwa
Siruangu
Banji balugeze zako bachari mumakuo
Tebatuka
Nzenango kufuna kwenjagala Nalabira ho Beautiful wasinga banji Venaleka Nzenkusuvizo kwa galanyo munange
Pakaluvera
Okuvale wajja mutima gwange Nyonta ya love nebula Echinsanyu samweno love ya fe Tretegera chali chiroto kubera nawe Ngasubira
Katwe wane katwe sute Tubasalize Okufuno muntu kunjagala Nalabira wo Ono kunjagala omuwati Nalabira wo Okufuno muntu kunjagala Nalabira wo Ono kunjagala omuwati Nalabira wo
Lave nyuma Ngoyo kuya galo mutima kuliko kwe Na ya tetama Ebo wanyunga kuya galari bibye Na yenze nkusuwiza ntie vyo neda Ebya febila lanyo Echira hilo chalambu chenkuwa
Kuoli wange vya dala
Nkola maulire mchasa chabiri Nga sinzo kwa gala Nacho firingi yange Eri sigareri uo Newe tuliba tufude
Tulisigala wafumbo Okufuno muntu kunjagala Nalabira wo Ono kunjagala omuwati Nalabira wo Okufuno muntu kunjagala Nalabira wo Ono kunjagala omuwati Nalabira wo
Love is not a feeling, it is a decision. Banji tubalabye kumukukaba olw'obufumbo. Kati gwe sana kwetegereza, osana kwekendereza.
Okufuna omuntu kunjagala, nalabirawo. Ono kunjagala omuwati, nalabirawo.